cash out. I'm still in love with sio after money. Tajiri mimi wa mahaba, tulia ni kupestare. Mbaka pera timi na kaba, si wa propenyo ase. Nali, ali, kwangu shwari. Hani, penzi la kofijari. Nali, ali, kwangu shwari. Hani, penzi la kofijari.
When the top come a sali,
inshallah mimi nimekubali.
When the mnani pahali,
inshallah mimi nimekubali.
Baby, sexy love, sexy sugar, kweli mtamu. Hello darling, hey baby, hey sugar, nipe tabasamu. Nipe mambo matamu, wesi mtamu, nipe tamtamu. Nipe nishiwe hamu, ishi kama Ulaya hapa Dar es Salaam. Nipe ilete twende dam-dam, nipe niweke binti wa makamu. Superstar anafaa, kuwa na demo mzuri. Najua unafaa, ila baby basi ungeacha kiburi. Najua una ring ya uzuri, unajua.